akụba ga-ajọ ọgwụ ịkpaba aja ego maka na ezigbo ego na-etiwe ọgwụ ọgwụ a na-atụda ngote fawea
akụba ga-ajọ ọgwụ Baba mbọtụ bajego, bajego na-eti gbajọgwu ọmụọ, jukelenu nzọgwu ye. Nzọgwu le n'ọgwụ n'ọgwụ n'enugwu si n'owere ihe bụ ọgwụ ego. Akọ bụla na-agwọ ọgwụ ego agwọ, ndị dibịa ka bụrụ ọgaranya. Nje 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 le ọkọcha, nta 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 le ọna. Ọgwụ ya ọsụ meki n'ogo dị kọmpleto, say na village people do you. Him no get village people can draw. Obi Kuba now, him no get village people can draw. Joe is as a, he no get village people can draw. Now say for a college day, he no get village people can draw. Obi Fredi no fall, ma kebi lana sine wajani. Go follow go name mbochi. Everybody say off, 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 off,
Pina Pina says she want to chop my money.
Pina Pina
Pina Pina says she want to call my party.
Pina Pina
Louisa says I'm a corner to the party.
Pina Pina
Jackafa mama Pina Kaje. Yeah. Baby to find you, turn your back, make I smile. Kumu Fina Kasi Alat Oshaka Mufana Jibanya. Ayo yo yo.
Lima Yetie Mofo
Ofo
Ofo Ofo
Ofo
Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo
Ofo
Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo Afanya forte go,
ofo
runa kwale go,
ofo
dire di waka ye we,
ofo
we go see better,
ofo
onye na twani wada,
ofo
onye na tu ya wada,
ofo
I never never na igelu, I never never wanted na igana,
ofo
Chief Johnny get you good onye go,
ti bili chenu wanna kuzo,
ke we di kodi na nwa, agoji ewe buru.
First class mix it.